Habata byumva babifata nk'inzozira zumva slang nyinshi nibyo basizira uhinzura icyuye umubyizira inaha iwacu nungarisa zira ikizere uri mu kirere impano nyizire injyana nzayipfire mfite ikizere bendera mu kirere mateka mbitse igihugu nzabipfire bibe ngombwa umuco ntire mwibagirwe mbibabwire mbandikire mwisarire kinya trap mwibyinire icyizere nahoranye undyamye sinziriye na rwose nahamagawe n'uwari bubinkorere ndabaduka nshyiramo cage atubu duhindure page u Rwanda turugire fresh fresh gakondo ubwo tuyivangire kinya trap yihagarariye beshi byaranabahinduye n'indege ubwazo zaranirekuye basaza bo baranabiduhariye ngo tubikore twabikoreye igihe n'ubu tukiri mu ikobe umwanda ari rap trap twazanye ibikiri down umwanda si rap trap twazanye irakina clan abata byumva babifata nk'inzozi zumva slang nyinshi nibyo basizira uhinzura icyuye umubyizira inaha iwacu nungarisa zira ikizere uri mu kirere impano nyizire injyana nzayipfire mfite ikizere bendera mu kirere mateka mbitse igihugu nzagipfire bifata umwanya ndabyumve mbaza kugira ngo ntabwo duhuje bitewe n'ibyo watunze cyangwa si waca abona badatunze ibyo birenge mu bwenge barakize bararenzwe imitima yabo yaranyuzwe ikizere kizana ituze ikizere cy'ibyo yifuje cyangwa ngoje kuzahora gifunze we kandi ntiyanahunze abikorera mu gihugu anakunze bata umusatsi ugakaraze nyamuhungu ngo warasaze iminsi afite ku isi irabaze nimumuhakanya bahumurize muze duhindure gap sindica itegeka ubundi the gang uwo munsi duhubuke tumaze gukora icyatuzanye utankanga nko filimye ningera ku muryango bahabe banahamagaranye kuri bo barabona bidasanzwe abata byumva babifata nk'inzozi zumva slang nyinshi nibyo basizira uhinzura icyuye umubyizira inaha iwacu nungarisa zifite ikizere uri mu kirere impano nyizire injyana nzayipfire mfite ikizere bendera mu kirere mateka mbitse igihugu nzagipfire ikizere bendera mu kirere mateka mbitse igihugu nzagipfire.